dadkan bogtaa leh deereen degmada weejid ee gobolka bokool iyo waliba yaa ku bogtaa lena degmada loo kureed markii dagaalo meelaysan iyo kadiyana iyo ona nafti iyo maalsha ona obsideen in dhibaataha diirta walina iyo hamarana wadooyin dhibaato badan iyo ka jarana qoysaskan iyo waliba yaa hadda deereen ilaa iyo afarti iyo shan qoys oo naska jaran owlaad waayeel bilaan i dhalinyaro haanasay haddii iyo ku noolin xero barakaca ku taala duleedka degmada weejida ilaa iyo haddanan helna wal gargaare meeliyo degiin dadkan bogtaale iyo waliba booqday xubno ku tirsanaa maamulka degmada weejid si iyo xaaladiyo walan ku ogaadaan aana ku midi dadka bogtaale iyo waliba iyo sheegana in oon haysna daryeelkii nololeed iyo oon baahanaayeen sida min biyo raashin iyo adeegyada kale
magaaabaysaaydinadheereluga ku barakaaw gaahi hay gale olaha ku roori baahun guri intaan dhi hoob ilaahay ee ramay faday ini ana la inoolay wal ana hata haysadoona ma leh dhawaan leha degi ini anan gurigaad la isiyo faday hoob ilaahay eer
inihi ado ana noolayaan samafalka dadegsi e nani noolay biyo mbaahangna baadka mbaahangna wal una haysana ma le lan jabad roogi una isku misu nana noolay fadaa bi baad ersaagla ama biyo naam haysana el uniform
ha ana boogadi mayba toogni kaamka le der maamul shiya ku mid aha abriyan dadki oo luuka ku gahiye wa ninkoy wal tabre un hayno no malahayn dadki hor dhaan roogina gaajaysanay dad oo kale ku si gaajaysanahni kordegi mati un maamulkan iska dugni koy mayla raas isee lagaama dadkan koy ha dhawaayna gali walaan yarkan atali dhiibahay walaa un mayla raas un jaabkan soo ku dideeyni maamulkan in markada un weerna mayla raas go'aankanu kaamkan kam oo qoraal ama dheeran ka dambeeyo dadkii eeda aan baahayni magaalada walaago ku dheer biimale mayl arayso baad male heeyado may ku odsaanay in mayl arayso gargaarnahan ee leder intaas oo odsaana tan kale ICF eeda aan maasanta kaamkan way buuxayabaa ama dheer walanka dambeeyay maalmalaatadan hata owladan dhamaadahay tii galanta ka hayta mayl arayso aafamaad iyo kaniinka daawada walwel iyo si ay wal intu lugu kunoon harunta lan dirahay yaani eeda aan kamahad Ilyaana
dhini kalhana ku mid ah xubnaha gudiga arimaha bulshada golaha deegaanka degmada weejida iyo kormeerasho kureed warbaahintan sheegan in lambaahindi dadkan cusub ee barakacyaasha ee lahan gurmada
waliba booqasho anka kooley kaamka la dir oo barakacyaal cusub hadeereen maalmoy hata dhawaan tisboon gudashay ya booqasho ka kooley dadkaas oo ku barakacay insheeda luuq sidiis oo gudiba maalmo oo insheeda degmada weejid waliba idan diirahay barakacyaal oo insheeda goos goos ah ku qahay degmada luuq waliba insheeda markuuna fiirili kaamka la deer waliba ka arag leh insheeda qoysa ku baraka ilaa iyo 45 qoys oo dadkaas oo insheeda haddii aad arado qoboqda daruufo ee insheeda 9 km xiraa farbir oo kala waliba heedo NGO local iyo international ka buqaasada leh intii iyo si degdeg ah insheeda han ka fidiyan gargaar degdeg leh ilaahay gargaar leh tan kale insheegadi waliba si sheegay maalmo wili barakaayaalka hadziyadahayaan
ayiga boqoshan ka kooyne kaamum ka degmad oo hadziyadan dadkii oo loo geelin in la ku bariyaalka madareertada ku ay ku badan in ku badan ee 4000 si hadir jeli leeyahay ta kaam kuna roognaan kaam in dir leeyahay oo magaalada gees jihayo sidii siin aragaasan khair la siyaaha team ko kaamka yare si lagaamana taawe dadkii inkada doranaaya madaasi walkiilkiile ay nigtii si aan taawaan iyo go'aan ila boodan eran idaanka ma siin horta gudido oo kaam kor jooga jeeyay idaanka ma dilayaan tan kale ma inka baaqana guud ahaan heeyadooyinka ka soo gudan degmada weejid in shaqada la bilaabo abaaro culus iyo waqti culus la hamari may wala gaab isku aragaa in degmada heeyadeedu roog inii booqashadii oo kaamumka haday ama haafadahaaday baahiyaha guud oo degmada walaa ku gaab yahay
dagaaladii bilii hore ka dheen degmada luuq ee gobolka gedo iyo waliba iyo sababeena in qoysas badan minateed iyo ku buug taalan ahaanasay oo meelo shalgadiisan hadda dar xumo ka haysataa